song. Every dance on the beat.
Country records. Watch out.
Wow, yeah. Sibjari bimanuka. Kuhura nawe. Sibjaruru irane. Eburjuru kundo. This is your rurabuna. Rukamboniru mutima. Yo. Yukunzumunu na wakakukunda Chibi chiminyetsa churukundo yeah. Slow baby, slow baby Zichushak, zichushak Ururukundo naremewe yeah. Slow baby, slow baby Zichushak, zichushak Ururukundo naremewe Mazimu utayu Ayo warize Nzaya kuoza Jete prome Prome Zifira nye kutazana Kutazana Nanjuka nye Sinarota mikora oh, oh. Imin Ba myinshi gaye mwana umwe akababaje umugabo kamurenza iminga uwo ni wowe ibyishimo n'umunezero birabunga mu maso yanjye reka mbikwereke yeah show me show me love reka mwereke icyo mbarusha abandi reka mbikwereke Wajuhindura ibyari byaranyokamye ubigira bishya ubundera pe yeah. Imbaraga zisunika zinjana iwawe uko ari wo nzibera nuhazama gutu
on the best line.